sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby, yeah. Mimi na wewe mipange metik wale check. Unavonilewaga mimi wakati sina baby, yeah. Walo nongoni I want to spoil you today, yeah. Oh sheri wala usogope mfuko metuna. Tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight, mabu. Mabu. Tell me what you want to do, mabu. Mabu. We can go club tonight, mabu. Mabu. Oh yeah.
Mimi na we. 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 Mimi na we.
Mimi na we too. We can do Asian.
Sawa.
I'm Ethiopian ninja. Unapenda shisha.
Sawa.
Wait a letter, Hennessy na chest. Toka fa, toka kinesa. Toka nimesota sina pesa. Unanielewa sana, baby.
Oh, eh.
Mda wangu nani paga ugili.